baba Zulu le tlope wa se tumele tlula
Storm is over now
Ay, imiza moya ko Isiteli zitelo Umu itige mbala na vuti wa mabili Ungulu ngulu se tegi tafula pa mwezi tazako Ay, utala vekle kusokola Nala baba vekle kuhlupheka Manje baba baza mandako Ngoba izikhathi zakho
Uma lapho qashe khona singile izinsuku zokusa wakho uma lapho qashe khona singile izinsuku zokusa wakho
I continue to struggle it, the double my hustle it. Don't know why I'm trying to so work every day. I'm just a go fancy way. I the book of us I every day. It's all I hook on.
Never ever touch your power, go on now. We are born and take a manja, but I will hang my
heart. Yeah, now I was champions. Masikhuleka kuye ngo kukholwa enu yopendula uNkulunkulu wethu.